iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikenda na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema, mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, akurikirwa n'ikiganiro ejo, naho saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba uravuga ko akarere kose kabangamiwe n'ingaruka mbi ziturutse ku ihindagurika ry'ibihe. Zimwe muri izo ngaruka harimo inzara yateye mu bihugu hafi ya byose bigize uwo muryango, biturutse ku mvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi. Ubu abagize uwo muryango barimo kwigira hamwe uburyo bwo gukumira ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ibihe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Clave Niyonkuru arusha muri Tanzania adufitiye inkuru irambuye kuri icyo kibazo.
Umuryango wa Afrika y'Ubuseruko uvuga ko ingaruka mbi zikomeye zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zikunze kubangamira abanyagihugu, aricyo gituma wafashe ingingo kuri icyo gisata kibwirizwa kwitabwaho. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa IASE Christophe Bazivamo avuga ko mu myaka 2 iheze hadutse inzara mu bihugu 6 byose bigize ako karere. Iyo nayo yaturutse ku ruzuba canke imvura nyinshi, kimwe mu ngaruka zihindagurika ry'ibihe.
Byagaragaye ko mu gihugu cya Kenya kubera ibibazo by'izuba, ikibazo cy'inzara cyabaye kinini, aho ushobora kugera nko ku baturage barenga gato 2 million bahuye n'ikibazo cy'inzara kubera iryo zuba. Ikibazo nk'icyo kigaragara mu Burundi, aho ubona abaturage bagera hafi nko kuri 1/3 cy'igihugu bafite ibibazo by'inzara, ndetse nko muri ibyo bihugu ukaba unabona hari abantu bagiye bava mu byabo kubera inzara. South Sudan nayo yahuye n'ikibazo gikomeye cy'izuba, abaturage bafite inzara benshi. Muri Uganda nayo ikibazo cyaragaragaye cyane cyane mu gace ko mu majyaruguru, naho hagaragaye ikibazo cy'inzara gikomeye kubera izuba, aho leta ya Uganda nayo ngira ngo yabashije no gushakisha inkunga. Byagaragaye ko Abashinwa babaye ba mbere mu kwitabira, hari umuceri bohereje mu Uganda mu rwego rwo gufasha. Muri Tanzania no mu Rwanda nubwo ibibazo byagaragaye, ibihugu byabashije kugira gahunda zo kubyikemurira ku buryo bitagombye gusaba amahanga hirya no hino.
Kuri uyu wa gatanu uwo muryango wacitse ahabona umugambi w'imyaka 5 iri imbere wo gukingira ibidukikije mu bice byose. Uwo mugambi ufashwa mu mugongo ahanini n'ikigega cya Amerika USAID. Bazivamo aratubwira bimwe mu biri muri uwo mugambi.
Hari imishinga imwe mu rwego rw'amazi, by'umwihariko nko muri kiriya kigo cya Lake Victoria. Hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije muri urwo rwego n'ubundi biganisha ku buhinzi. Niba tugiye muri gahunda yo kuvuga ngo abantu bagire ibyo bakora ku nkengero z'imigezi cyangwa z'ibiyaga, cyangwa se bakora amaterasi atuma nta bitaka bimanuka ngo bijyanye n'ibyo byo kuvomerera, gutegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi, gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi, uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi.
Uwo mugambi uzoshimikira kandi no ku bikorwa bikunze kurangurwa n'amaboko y'abantu, bigatuma ikirere gishavura nk'ibyuka bibi bija mu kirere bivuye mu mahinguriro, imiriro ihonya amashamba, kubangamira inzuzi n'ibiyaga n'ibindi. Igihe uwo mugambi washyirwa ahabona, hari abatanga imfashanyo muri icyo gisata, hamwe n'abaserukira ibihugu bigize EAC aribyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo. Ibiro bikuru by'umuryango wa EAC bihamagarira cyane cyane abategetsi b'ivyo bihugu gushiramwo inguvu no kugira iwabo uwo mugambi, gutyo ingaruka mbi zihitana abantu n'ibintu zikingigwe ibara ritaragwa. Pierre Clave Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abanyarwanda n'Abarundi bari basanzwe bahahirana mu bwisanzure bikaba bitagishoboka, bakomeje gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukora imigenderanire ikongera kuba myiza. Ni mu gihe hagiye gushyira imyaka 3 ibihugu byombi bidacana uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politike. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yagiye ku mpaka muto wa Manyoni uhuza Abarundi wo mu ntara ya Ngozi n'Abanyarwanda bo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo areba uko imigenderanire yifashe.
Imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bireba na Yingwe. Ibi byateye itose kara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi. Ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze. Byatumye impaka mito mita abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iyibusamu izani ihagaze. Ijwi rya Amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda, ahari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza Abanyarwanda n'Abarundi cyane abo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye. Kuri ubu urujya n'uruza ntirugishoboka, ni igihombo ku mpande zombi duhere ku Banyarwanda.
Ikintu cyaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya. Umwenda urabona ko ino bamaze guca imyenda ya sekeni.
Uvuga caguwa?
Rya caguwa. Ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana, icyo gihe bikanyorohereza.
Abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi.
Twebwe twahombye, urabona barashobora nk'ibintu barjana nk'impene, ariko ubu nta mpene bakizana kubera bumva bahukaye cyane bakazana nyine ibiribwa ntibikiyize. Twarahombye rero nyine buduca tugura ibintu bihenze iwacu.
Sinarahombye bana nk'uwuye mukuze ndihisha ariko yarashagenderaniye mbanigira ku mudogi.
Amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha. Gusa hari Abarundi bo baza mu Rwanda nk'Ijwi rya Amerika yabonye bari mu isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda.
Nkanyine nyine ibyo nashoboye banguriye neza nyine ndi sini dog.
Bari bashoboye iki uyu munsi?
Cyashoboye gatoki.
Eh. Bari bashoboye iki?
Cyane nashoboye gatoki.
None kugira ngo muvi Burundi mugere Rwanda bibasaba iki?
Yatugora nyine.
Bibagora gute dusobanurire.
Turi nyine barufatanye n'ibashu nyine hada ibashu nyine barufata ngo Rwanda nimuharehe kujya mu Rwanda turuza nyine natunyine fara nyine yinda tukagenda
twebwe nyine turaza ahora nibonera kure kababwira ati ndiko ndakubinda kumaho ni mundeke mbandani bagira iki bashigiye bakakureka.
Ijwi rya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi Ngozi. Ku ruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi. Ku cyambu cya Manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho. Birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha.
Niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo. Hanyuma rero tukabaha tujeto, utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo, tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse. Ni ukuvuga ngo tumuha kajeto akahasiga ibyangombwa n'irangamuntu, noneho yaza gutaha akayifata agataha, bityo tukakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi.
Ubu ni Bwana Jean Damascene Irenzaho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara, aragaruka ku cyo bakorera Abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda. Itoze kara ry'imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi. Nk'uyu wa Nyaruteja wemeza ko yakeshaga amaramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi.
Ibari twahagendaga ndetse nge nka cyane nakundaga kurangura ibigori imbere, noneho nka yanotse ibigori komba waraho hepfo mu turutse niho kubaka iyi nzu, nibyo byanafashije. Urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho, urumva ko kwahahombeye ikintu kiri cyane nkako kagere ku mupaka.
Abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze. Abanyarwanda bati
ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana ntiburanuke tukaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo. Numva ari byo byaba byiza.
Hari abana bacu hari uwifuza ko u Rwanda rwagumya rufunze gutyo.
Abarundi nabo bati
undihisha mugabo yaba twatemeraniye nagenda ku mudogi mukuta ndihisha no mugutaha ndihisha.
Ikindi nyene nk'ubu n'amaherero abona yuwacu yaciye aja hasi gose ntubagenderaniye nkeka yoshabongera akaronka agaciro.
Ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi bwanarenzaho uyobora umurenge wa Nyanza na wati
nagira ngo wende ikibazo kikomeye Ijwi rya Amerika n'impuzamahanga mwakibaza Abarundi cyane kuturusha, kuko twebwe nta kibazo twe dufite. Ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira wenda avuga ati iyo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampinda munca amafaranga mwana utubuza kuza.
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu Abarundi bemerewe kwambuka mu Rwanda nta nkomyi, gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano Abanyarwanda batambuka i Burundi Bwana Renzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwe kutifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane.
Byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange, urabona abarundi n'abanyarwanda uko duturanye, duturanye nk'abavandimwe, duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno, ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije, kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kubyagenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo.
Abacururiza mu isoko rya Nyarutejana nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi.
Yaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nino bakakora ibintu, nawe nta bintu bikivi Burundi ngo birazine.
Mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi, Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto. Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yaduka bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Ni ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure. Muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 na 2015 u Rwanda rwari rumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda. Birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi, kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana.
Igisubizo kiri hagati y'aba perezida babiri, naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Aka bagira ubusa ijwi rya Amerika, Imanyo ni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Eric bagira ubusa mu Rwanda na Pierre Claver niyo nkuru Arusha muri Tanzania. Barakoze, mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Usibye kutwumva ku maradiyo yanyu, mushobora no kudukurikira no ku rubuga rwa interineti rwacu arirwo www.radioyacu.com. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Iki ni ikiganiro ejo.
Mu buzima tubamo munsi ku munsi, dushobora kubara iminsi tumaze ku isi kuko aba ari impitagi, ariko tukabana n'impungenge zikomeye kandi twiteguye kuko Imana yaduhishe ibanga rikomeye ryo kumenya iminsi dusigaje mu buzima. Urupfu ni igihombo gikomeye ku buzima bwa muntu by'umwihariko mu muryango tubamo, bityo nubwo tubaho tubizi neza ko buri muntu umunsi uzagera iyo tubuze inshuti cyangwa umuvandimwe, kubyakira biratugora cyane, tugahorana igikomere mu mitima tuzirikana nyakwigendera. Kazi na none mu kiganiro ejo mukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika, aho uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo y'imari cyangwa bije ikorwa hagamijwe guherekeza nyakwigendera. Bakunzi bacu, uyu ni umwanya wo kungana ibitekerezo ku gushyingura hakoreshejwe amafaranga menshi yakabaye afasha abasigaye nyuma y'ikiriyo. Gushyingura inshuti n'abavandimwe batuvuyemo ni ibintu dukwiye gukora mu cyubahiro, ariko si cyubahiro kigaragarira mu mafaranga. None se ubona biterwa n'iki kuba abantu bakoresha amafaranga menshi mu gihe cyo gushyingura? Ese ubona ari ngombwa? Reka twumve ibitekerezo by'abaturage mu mujyi wa Kigali.
Kubwanjye numvaga bitari bikwiye, ahubwo ndumva ko nyakwigendera twakwiye kuba twamwitaho mbere y'uko agenda, kubera ko ibikorwa akora kiri kuri iyi si nibyo bizamutabara mbere y'Imana kurusha ibyo mwamukorera yaramaze gutabaruka.
Muri make biba ari nko kwirarira ubwo nakubwira, hanyuma ntabwo biba bikwiriye umwanya wo kugira ngo nize contribution batanga yapfuye abakwiye kugitanga cumi na mirongo, kuko hariho nk'upfa yishwe no kuba yaragutanga.
Ntabwo bikwiriye nyine ku muco wa Kinyarwanda, ntabwo bikwiriye. Ya mafaranga agakoresheje cyagiye umuntu abarwaye ukanga kuba wayafata ngo yamuvuzemo, ukashaka kumva yuko igihe cyose nyine amafaranga wayafata ukayashyira mu bikorwa byawe ntumurebe yazapfa, ukaba ari bwo ubasha kuza kuba waza kumureba ya mafaranga, akaba ari bwo muyakoresha mu kiyo n'irimbiri ihenze, akaba ari bwo mutangira kurireba nyine mukarigura ubwo kubera ko aba ari wo munsi wo wa nyuma.
Nuko mbona ari ubukwe bwe bwa nyuma, kandi ubwo bukwe bwa nyuma baba ugomba gushyigikira. Harimo abantu benshi baba bari hirya no hino, famiye yiwe wenda itaheruka kubona, nabo nta n'ikirori kiba kiba mu muryango, ariko kuko yitabye Imana igatuma uwo munsi nabo bavuga ati tugiye gushyigikira umuvandimwe, wenda niyo mpamvu abantu benshi n'icyo gihe bakoresha amafaranga menshi mu kumushyinguza, mu gutanga ibyo baza gukarabisha intoki igihe bavuye gushyingura.
Reka dushimire cyane aba baturage badusangije ibitekerezo byabo kugira babone nk'impamvu ituma abantu bakoresha amafaranga menshi mu guherekeza nyakwigendera. ariko bakunzi bacu nimunyemere imyemerere yacu ituganishe kukumva icyo amadini abivugaho. Uyu ni Sheikh Musa, umuvugizi mu idini ya Islam.
Njye nitwa Sheikh Sindayigaya Musa, abandi umuyobozi w'umuryango w'Abayisilamu mu mujyi wa Kigali, ariko nkabandi n'umuvugizi w'umuryango w'Abayisilamu. Gushyingura ni umuhango ukomeye mu idini w'Islamu, mu rwego rwo guherekeza umuntu kumuha agaciro. Niyo mpamvu rero mu idini w'Islamu iyo umuntu apfuye akorerwa ibintu bine. Icya mbere, ubwo umuntu yitabye Imana turamwuhagira rwose umubiri neza, tukamusiga amarashi agahumura neza. Icya kabiri, twebwe umuntu apfuye iyo ari umugabo tumwambika imyenda y'amashuka atatu y'umweru, iyo ari umudamu n'amashuka abiri n'ijipo, uwo muzadira ijipo n'igishati ndende n'agatambaro ko mu mutwe. Icya gatatu tumukorera, turamusengera. Igihe yitabye Imana tumusabira isengesho ry'uwitabye Imana, tumukorera akorerwa n'abandi ryo kumusabira ku Mana, Imana imubabarire ibyaha yakoze, imwakirire ibyiza yakoze, imwagurire imva ye. Icyo ni icya gatatu tumukorera, kandi izamuha ijuru imyunde n'ibihano byo mu mva, kuko twe twemera ko imva nayo ifite ibihano ndetse ikagira n'ibyiza ku muntu wapfuye ari umuntu mwiza. Hanyuma icya kane tumukorera ni ukumushyingura. Mu by'intumwa Imana yatubwiye, iyo umuntu apfuye n'ibyo bine tumukorera. Ubwo rero biriya byo gukoresha ibya mirenge, abantu kwambara amakoti asa, kuzana amafoto ya nyakwigendera, kuzana indabo abantu, biriya byose bikorwa kuri uriya munsi, tubifata yuko ari ugusesagura. Kuko twebwe idini yacu yemera ko iyo umuntu amaze gupfa, ibyo yari atunze biba bitakiri ibye, ntabwo rero agomba kugenda bimugiyeho byose, ahubwo biba bisigaye ari ibyo gufasha abazungura be. Twebwe mu idini w'Isilamu byose birateganyijwe. Ubwo twemera yuko iyo umuntu apfuye abantu bagomba kumusabira. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bagomba kuzuza ibyo atabashije kuza birebana n'imyenda. Niba ari umuvandimwe cyangwa umubyeyi wawe, ugomba kumwishyurira ideni yari afitiye, kuko ideni ni ikintu gikomeye cyane mu idini w'Isilamu. Ikindi nanone, ugomba guhora umuvuga ibyiza. Ubutumwa nabaha, mureke twite ku muntu cyane cyane akiriho, tumube hafi, tumurwaze, tumushakire ubushobozi bwo kwivuza, nibyo bikenewe cyane. Hanyuma napfa tumuherekeze, nabwo ni byiza kumuherekeza umuntu no kumuha agaciro, ariko iby'imitungo turebe cyane cyane abasigaye. Dukunde umuntu kuko niyo yitabye Imana, tumuherekeze neza, ariko tushyire mu gaciro, twirinde gusesagura no kumushyiraho ibyagombye gusigara bifasha abasigaye, kuko nibo baba bahari bakiri bazima bakeneye kubaho. Ariko ubutumwa bukomeye cyane, twite ku muntu kurusha kwita kumwitaho mu gihe yitabye Imana.
Aho byari ku ruhande rwa Isilamu, aho Sheikh Musa adusangije icyo Isilamu ivuga ku ngengo y'imari ikorwa hagamijwe guherekeza nyakwigendera. Gusa saho twagarukiye gusa, mugenzi wacu David Hitimana yagannye no muri Kiliziya Gatolika, nabo baratubwira.
Nitwa Padiri Gasana Vincent, naba umunyamabanga mukuru wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Kiliziya Gatolika. Iyo myemerere rero yacu ni uko umuntu agomba gushyingurwa mu cyubahiro, guhabwa icyubahiro nk'uko yakihawe akiri muzima. Tunamuherekeza mu cyubahiro, tunamusengera amasengesho aherekeza uwitabye Imana. Icyo avuga ni ukugira ngo tugaragaze ko isano twari dufitanye itacitse. Gukoresha ibya mirenge si we bifasha, ahubwo ni ukugaragaza umwanya yari arimo akiri muri ubu buzima. Ntabwo abantu bagomba kwigana abandi ubone ko nk'abantu bakize bifite, ibyo bakoze nabo bagomba kubikora kandi nta bushobozi bwabyo. Tugomba guherekeza mu buryo butadusiga iheruhe. Ni ukuvuga rero ngo wa wundi ugiye, tugomba kumuherekeresha umutima w'urukundo, uwikwemera, ukwizera. Twizera ko hirya yaho ari aho agiye ariho. Noneho rero niyo mpamvu ko tutazi neza upfa apfuye atunganye. Isengesho nicyo rivuga, guhozaho isengesho ryo kuvuga ngo niba hari ibibura Imana igirire n'aya masengesho. Iyo misa n'igitambo cya Yesu Kristo kiba kigomba kumufasha igihe atarashyikira, ataragera, atarareba Imana imbona nkubona. Ibyo bintu yabigizemo uruhare, ariko yarabishatse. Ni ukuvuga ngo nawe afite rwose uburenganzira bwo kuba yaherekezwa mu cyubahiro, simvuga ngo basesagure. Niyo mpamvu numva ko guherekeza uwitabye Imana ari ngombwa, birakwiye.
Reka dushimire cyane aba banyamadini bombi badusangije icyo imyemerere ivuga ku ngengo y'imari ko rwagamije guherekeza nyakwigendera. Mu kanya turabagezaho ikinamico Nyiramubande.
Nimugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro Ejo, by'umwihariko ikinamico Nyiramubande. Nge nitwa Hamida Mukundene, mbahaye ikaze muri aka kanya. duherukana Papias akomeje kumwiza ubuntu kwa mama Yusufu kubera amabanga abitse. Babazi nawe yari yerekeje mu rusengero kwereka Imana iby'ubukwe bwe. Reka habana rero dutangire iki gice.
Naho ubundi mama penda mukunda nukuri kandi urabona ko Uwiteka ari kugenda akora ibitangaza. Amakuru yo ni menshi mama. Sekeje ubundi Mbabazi yatinyutse akajya imbere y'abakristo mu rusengero agatanga icyifuzo cye cy'uko Imana yadufasha mu rugendo twihaye tukazasezerana njye nawe.
Ariko rero nuko si ibyo mubamo none se ko yaravuze mu rusengero bivuga ko bigomba guhita bibi.
Papa ariko Imana ifasha uwifashije namwe nyine mushyaka ababyeyi mu nsengere kandi Uwiteka azumva amasengesho yanyu.
Yego mwana wa tugomba natwe kugira uruhare muri aya masengesho. Ahubwo guhereje papa wabinyemereye rwose twayatangira maze tukiriza nk'iminsi ibiri cyangwa itatu tugasengera icyo cyifuzo nuko
nibyo muhanga.
Ariko uzi ko mwambonye koko ngiye mu rugo rwanjye nkiriza kandi nta
none
ntibishoboka kabisa. Uzagende wowe n'umuhungu wawe mumwirize kujya nta mwanya na ibone uretse ko munatekereza hafi kuki si Imana yashyizeho kurya. Nibaza ko itarizi ibyo iri gukora none haranditse ngo iyo uzi ubwenge n'Imana
irakurya.
Ariko noneho gatsimbagira ndagije niko ubwo si byuvuze byanditse mu yindi Bibiliya ko
mumbari
ubwo ni mu byanditswe n'Imana
nako simbizi ukabura gukora mu kirimo w'umugabo kandi sha wowe na nyoko ndaje mu ndirimbo ahunge ndabona mwaragora amategeko menshi mu rugo
rwawe. Oya papa si gahoro rwose gutekereza kudusiga gusa nanjye nugende nzigendera nanjye niyambukire muzambure n'ubundi ntacyo nsigaje.
Abi karam sinigeze nsobanukirwa neza ubushize ubwo mwari mu nama na habana yanyuriyemo bikiya kuri telefone ariko shana ari mfite abakiriya benshi banyuziye hejuru ku buryo ntegeze mbisobanukirwa neza. Ehe amahugurwa bimeze bite
mbere ya byose twagize igitekerezo tugamije kwigisha abakuze mu mibanire myiza mu rugo.
Wow
urubyiruko tukabigisha kutijandika mu biyobyabwenge kushi n'ubusambanyi
mwatekereje neza cyane ndanezewe n'ukuri
kandi uvuze rero ku bijyanye n'imyororokere y'umukobwa cyangwa umugore bityo izo nyigisho zikazatangwa tubifashijwemo n'impuguke zabigize umwuga.
Wow
gusa hagati yacu tuganira twarebye ku mpande zose ubuyobozi twebwe nka club ndetse n'abagenerwa bikorwa twabonye ko byaba byiza tugariyemo amarushanwa
Aha.
Kugira abantu bazitabira ari benshi
ndumva none ibintu ari byiza cyane mwakoze gutekereza gutya nanjye rero mwahambere sinzi ko
nabiserekamubare
ubushobozi buzava he rero
ubushobozi bwo turacyakusanya gusara amafaranga ubuyobozi bw'akarere bwatwemereye mu kuzishyura za mpuguke zizadufasha mu gutangira ibiganiro
bagira ndamenye
ndetse n'ikigo cyatwemera amafaranga azifashishwa mu gutangwa mu gihe cy'amarushanwa ndetse n'ahabana nawe yaduhaye inkunga mu bijyanye n'ifunguro.
Ni byiza cyane nanjye rero ndumva nzatanga amafaranga kandi rero nzabafasha aya mahugurwa se nani wabara yamutumiyemo.
Ikinamico Nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yo baba we shagaku uzi ukuntu nari ngukumbuye kuki utaherukaga kuza ku ishuri
wakumwana mu rugo wabandaburije byabanje bakanye mu fora ruta
mu fora ese bwo gukora iki
kumva ndake erega maze gukura minyo ngeze mu kigero cyo kumenya kwigirira amafaranga kandi mbere byari bigoranye hariya mu nkambi kubera ko batangaga ibiryo gusa ubu rero ni kirasi batanga ngeze mu rugo batayamo
ngiye ndumva mbibaze neza ayo mafaranga rero kugira ngo mubashe kubaho mwese nka famiye atari ayo kuguha ngo widegenge ni ukuri
ariko ibyo tubireke n'idini ndende none se minyo
karame
ngo warunkumbuye
sana
ngewe nendaga kuzatubi ku mutima
ego
umva uzi ko impamvu nagarutse ku ishuri ari ukubera wowe
none se maze igihe kinini utiga none se ngo uje kureba jyewe
ni ukuri kw'imana umva nkitaye ku babyaye urwo ruhinja nanjye na rubera kata
are
cyane cyane ko kiduhe waguteye nda yanatoroza tari hafi ubundi tukibanira muri paradizo nge nawe shamino
ariko se ndarota cyangwa niko gakuru ubuzima mvuyemo bwari bunkomeye none ngo nje gukundana ubwo se uramutse nteye indi nda nayitwara ngo kiduhe se yatorokeye
Mbese ko yaba ari yanjye wayinzanira kibungo ngo mu gihugu cya
Yego papia ese ko mbona wanitse agatuzara aya manywa koko
aha wahora niki ubusiyobe ukuntu inkwi zabuze iyo ngeze amahirwe nkagira aho ndushukuza arwasa nkarubika mu nzu da
ariko rero nawe ntugakabye ubwo se ni ngombwa kurwasa kuri uru ruzuba koko ntiwari kurubika ukaza kurwasa ariho nge
ariko sha nawe soronga ntibyo wagize urundi rugo uba ugomba kurwereka kurwitayo bityo umugore muto akakwibonamo bitabaye ibyo nansare wanjye uri hariya n'ukuntu ari mwiza bazamuntwa
urabivuze uranyibutsa mama Sabine umugore wawe mukuru aherutse kumpabukira mu rusengero ndumirwa
Wewe wagiye gusenga se?
Ni hanganye mpakojya.
Ntse tsasero. Tose byo bintu ntabyo narinuwe nkuzo be.
Twageze dutya tuba tugiye mu rusengero.
Eh,
tugiye kumva wa mwishwa wanje. Baho baramuhagurukije bamuha gutanga amashimwe.
Amashimwe?
Eh. Akigera imbere. Ari hanukira ngo bamuragize Imana ngo azashakane na habana.
Ngo zema mama Sabine yarabije ma.
Ewa, nagiye kumva numva aranyihaye. N'iminota itatu mu rusengero. Nabonye ntabyiviramo nifatira inzira ntaha amateraniro atarara.
Sha, wahuye n'uruva gusenga. Ihangane.
Isoro.
Reka ndwane n'urukwe rero nze tujyane hano hepfo. Masabira agacupa tube twiganira. Wenda nagira ka morale. Ariko mama Yusuf ura hano hepfo. Yazanye ibuye riryoshye. Ariko aho bukera nawe ndamutera tatu.
Itegurwa ry'amahugurwa yarimbanyije mu itsinda ry'amahoro. Gakuru nawe yiteguye kuba se w'umwana Minyoni yabyaranye na Kiduhe. Papias isuyuwe ashaka guteretana mama Yusuf. Nongiye kubaha ikaze muri iki gice twahariye ko basomera ubutumwa mwa mwaratugejejeho mu kiganiro kiba cyaratambutse. Kwihuse Pascal Hatungimana uherereye I Burundi yagarutse ku bijyanye na kanseri aho avuga ko ahambere kanseri bavuga ko ari indwara y'abifite atariko kuri ubu n'abatifite nabirabafata. Ati kuko hariho kanseri z'ubwoko butandukanye akomeza avuga ko akenshi binaterwa n'ibyo dufungura mu buzima bwa buri munsi. Naho uyu ntiyatwibwiye ariko aravuga ko kanseri ari ikibazo gikaze kuko abantu benshi batayisobanukiwe atariko hakozwe ubukangurambaga bugari nk'ubwakozwe ku cyorezo cya sida byagira umusaruro reka noneho dusoreze ku butumwa bwagarukaga ku kiganiro cyatambutse ku cyumweru gishize Habyarimana Jean-Louis aravuga ko asanga kwikinisha ari ukwitesha agaciro ataho kubikora bakora imibonano mpuzabitsina uyu ntiyatwibwiye ariko mu butumwa bwaravuga ko abona ari ikibazo cyo mu mutwe ati kuko yumvishe bishobora no gutera uburembe yasoje avuga ko mu gusenga ndetse no gukurikiza inama z'abaganga byashira Fabirungi aravuga ko kwikinisha bigira ingaruka zikomeye nko kwibagirwa birenze umutima uburemba ndetse na kanseri yo mu bwonko ati kubw'ibyo bagakwiriye kubyirinda naho Oscar Bigirimana ukugize Felicien Irankunda Evode Bucumu Patrice ndetse na Bizimungu Venus uherereye Huye bo batubwiye ko bakunda cyane ikiganirisho nge mwabanye na Rubikeza Christella naho ubutaha
Reka dushimire cyane mu mwese mwari mudukurikiye mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Niba warukurikiye ikiganiro ejo, ushobora nawe kugira uruhare muri iki kiganiro udusangiza ibitekerezo, ingero ndetse n'inyunganizi ukoresheje imbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram. Hombi mutubona mushakishije ikiganiro ejo. Cyangwa se mukatwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 0282 32. Turashimira cyane mwese mwari mudukurikiye bityo reka ikiganiro cy'uwo munsi tugihimira Mizero Crispin ninjye mwabanye muri studio mbagezaho ikiganiro cyari gihagarariwe na Roger Nigen ikiganiro ejo cy'uwo munsi tugicumbikiye aha ariko gahunda za radio y'Amerika zirakomeje
Bye bye.
Komeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu mugume ku radio yanyu mukanya gato saa 12 murumva ikiganiro dusangirije.